nataka jo kwangu mimi banivika mimi na kuitajika tena na kuitera na pesa hata kama sina mimi na kuitajika na siku tutafanikiwa kwa kwangu moyo wangu moyo wangu mimi ni furahi smile you and furaha moyo wangu kweli utulie my sweetie mimi na kuipenda baby girl my lover na kupenda
Mebeka akilini na pia moyoni leo hii najitokeza adharani kwa eleza penzi langu ni la dhati wala sio la chati binadamu ni wabaya wana mengi ya kusema sikiza wanavyosema si wafuate wanapokwenda watasema mambo mengi ili tutengane wanasema we malaya hataoni haya mara mimi mdogo ili unipe dogo mapenzi sio umri wala sio umri na sijuze kitu gani na tumai mnafahamu yeah DJ yeah ha.
Baby girl my lover na kupenda
Sante sana producer Sira ndani ya nyumba au sio? Yeah.